Tukiri kuri inkuru mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Bwana Claude Rukeba wabanye n'umwami Kigeli wa gatanu igihe kirekire, yari kandi n'umujyanama we wihariye. Yamubwiye uko yakiriye kubaho umugogo w'umwami wagejejwe mu Rwanda.
Amakuru twayakiriye neza, ariko mbanje gushimira Abanyarwanda bose mu kwihangana muri ibi bihe tuvuyemo by'impaka y'aho umugogo wagomba gushingurwa. Bikaba bishimishije kumva ko agiye gushingurwa i Mwima aho yimikiye. Bikaba kandi biri no mu mabwirizwa ya Mushinga ise yari yarasabye ko nta mwana we umwami wagombye gushingurwa mu mahanga, ko ari kigira ari ku Banyarwanda, ari ku muryango we, ari no ku gihugu. Ibyo rero bikaba bishimishije cyane.
Nkamwe ku rwego rw'abajyanama b'umwami, nyuma y'uko umugogo ugejejwe mu Rwanda, ubigomba kurikiraho n'iki mukurikije imihango y'abakurambere?
Dukurikije imihango y'abakurambere, ubu muri iki gihe kirimo abantu bariho baritegura bazakora imihango ya cyami nyine, nabwo bariho barabyiga. Ni ibintu bizafata igihe kitari kirekire. Ibyo ni ibintu bikiri mu ibanga, ntabwo byasohoka muri aka kanya. Ariko Abanyarwanda bihangane akanya gato, kandi kuko bihanganye iki gihe cyose tuvuyemo, kugira ubwo bazamenyeshwa igihe cyo kumushyingura.
Hari benshi bakurikiraniye hafi iki kibazo cy'umwami w'u Rwanda, ndetse no kuva atanze hashize amezi abiri arenga uzamusimbura. Iki kibazo kuri ubu gihagaze gite cyo?
Nacyo kiracyari mu ibanga, kirahari, hari ababiteguriwe kuzabikora. Ibyo ntacyo nabyongeraho, ariko biriho, kuko nta kuntu, nk'uko Mushinga yabivuze, nta kuntu umwe umwami yatanga hakabura umusimbura. Ariko akamusimbura muri iki gihe tugejemo, bitari ibintu bikwiye kwitwa ko ari ugutegeka igihugu. Azabategeka umuco w'u Rwanda, azabategeka Abanyarwanda mu ruhande rwa tradisiyo y'u Rwanda, niko bizagomba kubaho.
Ni ukuvuga ko mu rwego rw'abiru abajyanama, nawe uri umwe muri bo, ni ukuvuga ko umuntu uzasimbura umwami Kigeli wa gatanu arazwi, yaramenyekanye,
arahari, azashingurwa, azamusimbura bikurikije umuco wa cyami i Mwima.
Ni ukuvuga ko azamenyeshwa Abanyarwanda nyuma y'uko umwami atabarijwe cyangwa se mbere yaho?
Bizabera igihe kimwe namara gutabara i Mwima, kuko bigomba kubera nk'uko imigenzo ya cyami yo gusimburana igomba kubaho, nibwo azamenyeshwa.
Ndabashimiye cyane Bwana Claude Rukeba.
Ikindi kandi nakongeraho, impaka twari tuvuyemo zaho umugogo w'umwami wagombye gushingurwa uziko zari ziriho. Icyo namenyesha ni uko mu mpande ebyiri n'abari bafite igitekerezo cy'uko yashingurwa amahanga, ntabwo ni umuryango umwe, ni bamwe, nabo bakundaga umwami. Rero nta kibi kiriho, abantu babaho kutumvikana, ariko impande uko ari ebyiri zakundaga umwami.
Mushatse kuvuga ko kuba batarumvikanye aho umwami yatabarizwa bitateje icyuho cyangwa se amacakubiri mu muryango w'umwami?
Nta macakubiri, bose nuko bakundaga umwami kandi bagakunda n'ubwami.
Muri make, gutanga kwe ntabwo byatumye umuryango we ucikamo ibice?
Oya, ntabwo ariko biri, kandi ntabwo ariko byagombye kugenda hagize n'uwabibyutsa. Ntabwo ari ibintu byagaragara neza mu Banyarwanda.
Ndabashimiye cyane Bwana Claude Rukeba, ni umujyanama w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, watanze tariki 16 z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka ushize turangije. Murakoze cyane.
Murakoze cyane Karekezi.
Etienne Karekezi, urakoze kuri iyi nkuru.